e garkan no kitna habaru suka mator studio kalan gwadan ta onki tiri mona ko habaru o aisa madda da modda abdul mun fofmo abdul
yamni walla kai aisa habaru ji diga gaddan den suka be ummatore alal o
der habaru di di anani ma fuddira do sigilaji sir julbe suma yere men bi ay no non nyotobe gonno gadira golle mo be der wakati o enda der yotra pindulo made men gaddana on tarik suka ummatore gado piol dumma are gimi fina tawa der wuro maradi ana wakati umen kantrana on fijoji men ko cinnol balli bannira balde sedda hori dun jula julbe sumay nyotobe no tawra golle sande der wakati o enda bannira immi la hebi kaddule madana
a aisa mi hebay kaddule am fa warde hande ada andi der wakati mo tawden hande o enda ni dun hoya neddo hebi lawa nyogol mu en kettino ko nana hadiza waddani en juudi do su ko firta dengal fulfulde
nyalaade sedde herdi en e julde sumayde enda sukaabe ummatore en don ngada sigilaaji mudum ko watta ko heba wada julde jam sukaabe ummatorbe doso nyotnobe be kaddule be enda be jottinta aadiji mabbe kanyu do won wadda fitina hakkune nyotanteede en nyotobe on enda dun saabi jaati sukaabe hebe no yeyi tender to nyogol watte do immata ko fa hokkite nyogol mudum se kettene nanen ko nyoto odo haaldo majjum
tayr kusini fo naawne forde vos
nyoto masin fu wala jotti no aadi amma nimbe no burdi sengonga min paddake jabol kolte dida bengel jom en kompuleji tati dem mbara munyal de neddo hebi nyotanaama kompule goto fama ko goddo no domi kando mide nyota jamma ila nyaloma
goizare gochini
mariama saidu o suka debbo o wi nyotoben fensi jomu jabi kulle mala fa nyotene wadantaama nyogongol enan jidda den endan fa abada ya warto ya warto
problem wadai innani mi heba nyogol am mi sodo won kadule nyota hande jeddige dini ko jaarumi nyogol am mido andi do ko mi hebataade denne min jaarudo ko watta jeddige dini noy jaarobe no hoddi julde balde dina balde tati
der gallurnde to dewda fa ta nyotobe don no golla kay e keddi bawde mu en fu be golla jamma be golla nyaloma gabbata be keba hono be jettina gikkeji hakkunde mabbe e nyotantebe
aisa fa wadde hande ni en daro do siri julde sumayde en den ni to hande ni da en dari der lube kubeje leedi meden mawde de en den fu ni ceda gerewde e jawle be dama lube gondu fa hande de neddo yehi der mu heptaba gotal
non non bannira ko buri hewde ni fu on sukabe ummatore goni icchonna dum men kettino ko banni me wadde ni men salamatu kadir ko dum firti dangal fulfulde
Bapa mo ko jidon no sonne kemi joy chapande joy yottude kemi jeego jawgal ujune kemi nay sabu gortode kay gala hikka jaati nyaw wari do ende e ladde fu
jawgal lobbal ko furo ceede mum woni ujunere minen demin codo e ladde minen codo kemi jenay na kemi jenay
ladde min jaatu min codo min garda min ujune kemi dik non kam min andan do yaade julde no jokka dum beydireto
to seni neddo wi'a anda ga illaton ladde e jaadi de neddo soodi jaada dum seni tefa woronje na la soodi di riba hande ngal wadan kemi jeenay na ujunere aisa jeddire wittine de andan ni sukabe ummatore ga remobe ni gadanama ikkintino jar ko darta demal maruto andan ni der dungu
nono bannira sigila oni suudu remobe region doso hauti dade masudu sawara region on enda kayan gadi sigila o endan gan semmin inde sukabe ummatore rema maro gada ko diya nyami nokkuje mabbe dungu bittingu enda me kettino ko bannime lildo men fadel aluku dum firti dengal fufulde
be gada ko sukabe ummatore nogayo latibe gadi balde jeegon jangine do andan gaya noy maro wadirte fa woda ciagal ko be ekkita der majjuni no wodi fa hande du jawdi ko be jidi fa be ballitire gam batte be ngada golla mabbe no wodiri yonno Ibrahim Madugu docteur Kawjido dema der region Modosso
ko kurde ces 6 jours
balde jagonde min kali misali ana ko jewta harto gattol maro don renol mudun kambe lumako mudun e hore mum min jidana sukabe ummatore nata der gollal gattol maro fa yotto lumako mudun e nay be mbawir hebirde ceede ko gollirta e laabi tokketeedi ko ceede gollirte den kebe
e o financement
kamɓe warɓe fotti e ndeɗo jande ko waɗna ɗum enda ɗum weliɓe sanne eɓe milani ɗum wallan ko wattu ko golla maɓɓe ya yeeso.
Jonɗo min kollama fuu Allah yettama e balɗe jeegon ekkintinol ngol min ji'i fuu woɗi du min paami sayani
jeebiɗo.
Bako tawaɗa du rawanen maaroje ley leydi gay ton fuu ndiyam ñaami ɗum bonni ɗum haɗayi eɓe gatti gikke ko hitande nde ɗo gollal ngal ngal waɗnanɓe ɗo kondam barke.
Aissa joni sey naaten nder yewtere pindinol meɗen.
Nder yewtere pindinol meɗen min gadda e filla Tasiu Bako suka ummatore Piyol Duma are gimi fina tawa.
Aissa Badu ni ko Piyol Duma o anden hana tawangal makko Tasiu Bako o du ni kanta woni suka ummatore Piyol Duma o anden nder cakantararde anden en kettino ko Mohamed Mamman waddi firta eɗen ngal fulfulde.
Babu Duma o waɗirana ɗum nder mette ɓerne ngam kaɗa inni ko e abbi ko seedi o fuɗɗi mo fiya baggel Duma wuro kawiko o ronayi ɗum.
To ɗon puɗɗumi ekkitagol majjum amma ɗum hoyay fey seeɗa ngam ɓe jiɗa mi waɗa ɗum mi riwama woɗi mi nani piiɗa ngam majjum ndu sanne. Nden non abba am wi ɓe acca kam wala fuu annduɗo to keɓal ƴuranta ɓiyiɗum hese hese na ko yottade hande to mbawumi piyol majjum na ko miɗo tirana ɗum hoore am.
Tasiu laatake neɗɗo jeynowo gollal ngal o waɗi jahaale kewɗe.
Nde en koji ɗo enda nder gallure maradi wala nder bangere nde mi fiyay Duma. Régioji Niger jeetati ɗin fuu mi yeyiɗi ngam piiɗe Duma. Woodi nder leyɗe sappo e go'o njami ngam piiɗe Duma tam. Mi heɓi laɓi ngam piiɗe Duma e kuppu o fuu. No min hemre e lesoji tato e go'o ɓiɓɓe leyɗe Afrika fiyoɓe amma min wari arano nder
maɓɓe.
Ngam mum o wi sukaɓe ummatore ekkito faa wooɗa.
Miɗen ekkita neɗɗo jiɗɗo fuu ɗen ekkita ɗum en no ɗum fiirete kamɓe no jama'aare noddirte wara ƴeewa. Miɗen ekkitaɓe no ɗum tirirte moƴƴine faa yotto to neɗɗo fiyata ɗum nana belɗum majjum.
Tasiu Bakoy o faamani ko kanko tan woni piyowo Duma o wi baggu Duma kan himɓe ɓuri nawtorade to batuuji.
Aissa joni sey naaten nder fijoji coññiwol ɓalli.
La Liga des Champions ko hitaani duuɓi ujunaaje ɗiɗi e lasso e go'o Chelsea no latti dow e Manchester City dow tefol coupe championnat La Liga. Ko fay waɗeede lasso e jeenayi lewru men hitaani duuɓi ujunaaje ɗiɗi e lasso e go'o toon e stade olympique Ataturk mo Istanbul.
Ɗon jaati waɗi Aissa fa annden ni harko darta fijoji coñniwol ɓalli ɗi andan ni keɓol jaalorgal pelle ɗiɗi ɗe andan ni ɓeydan yahde yeeso pelle ɗe andan ɓeydan du fa hannden inɗe majje nder tariki lettol bal. Ɗum waɗan du fa hannden pelle ɗe andan keɓa ceede gam UEFA fedde de andan ni fodake hokkude ceede.
Miccintine himɓe du ko Manchester City heɓi jaalorgal dow PSG ko ɓe latti din noon talata bittiɗo o andan ɗiɗi e ɓolum. Chelsea itti Real Madrid ɗiɗi e ɓolum. Ɗo men kantani o habaruji amen ko sukaɓe ummatore mi yetti kettinaki on kettinima nde on jiiɗi hettinago habaruji o ño on dow laa e RTL 3 ɗiɗi imma jo on joɓata buuɗi mbagoto saygue ciira godi on kiyaari.